ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
Kia rena rena te taukaia mā reikura. I te praere ka hipatu ai te pōtuku taonga mō te rangai wahine pakihi Māori ki Tāmaki Makaurau. Anō reira, hei whakamōhio mai i te whānuitanga o te whakanuitanga rā. Ka whakawhiti arorangi atu ki a te mema poari i te poari o whakaata Māori ki a Whetū Whala. Tēnā koe.
Oh, tēnā koe. Kei te mei oki ki a koutou katoa te wānau o Wātea, ara te wakaruru au o ngā reo irirangi o Aotearoa. Tēnei te mei atu ki a koutou katoa.
Ai, mihi ana, tēnā koe Whetū. Hei whakatū whera, i a tāua kōrero, tēnā aheaha ngā miramiratanga o tērā whakanuitanga mōu.
Oh, he mīharo kia mātou ki te haere ki te taha o ngā wahine tō, kei roto i te ao o ngā kamupene. Nā te mea, te nuinga o ngā tō i reira, he rangatahi wahine Māori rātou. Ka timata rātou ki te taha o Hana Maipi Clark, me tana kōrero e pāna tana tū i te ao o te paremata. Ka haere ki ngā toa kamupene wahine Māori. Oh, engari, ko te tīmatatanga ki te taha o Stacey Morrison. He tino toa ia i te mahi pūkōrero mō te pō. Nā te mea katahi kē te matatau, te wahapū, te matatua kē nei o Stacey Morrison. Mā tana waha, mā tana kaha hoki, hei whai te tehi pō whakangāhau, whakanui mō ngā wahine tō katoa. Mō reira, mahi ki ngā kaiwhakahaere Linda Claymer, mā tō atāhuatanga ki te mau te mahi o Stacey Morrison. Tēnā rau atu kia koutou katoa.
Tā rau e tērā. Kaore au i te ohorere te rongo i e ngā kōrero āu mō te māraikura Stacey Morrison. Ki te whakanuitanga rā Whetū, tēnā aha te hirahiratanga o tērā whakanuitanga mā ngā māraikura mā ngā wahine e whakahaere pakihi ana.
Well, ko taku whakaro, ka tīmata ngā tohu, ki ngā wahanga o Aotearoa katoa. Ara, ko te katimata rātou ki te tai tokerau. Ko te toa i reira, ko tanei ngō ko Ngārika Benjamin. He tino miharo ki te whakarongo ki tana kōrero. Nā tumi he kai miho ia. He rangatahi tonu ia, nā tumi e mōhio ahau tana tamarakitanga. He Ellison hoki ia ki tana taha o tana māma no Ngāti Tō rangatira no Tiatiawa no Kaitahu hoki. Engari, kei te tai tukiru, ruakaka tata ki te wāhi o ngā raceway i reira, he kai niho. And i ki atu a Ngārika, e pāna kei te kimihia ia te tehi whai oranga neho, ai, mehe mea kei te katakata mātou, he mea uwaua tēnei, and nā te mea te nui o te utu mō ngā tangata Māori. Engari, ka whai Ngārika mā, kei tana mahi kei Ruakaka, te tehi ara mō ngā iwi Māori, hei whai te oranga mō ngā niho. Oh, he miharo ki te whakarongo ki tana kōrero. And ka tono ia, hea tātou katoa, kei reira e tehi o ngā paramenti, ngā mema paramet hau a Tama Pōtaka, no National, me ngā mema o te pāti Māori, a Tāku Te Ferris, rā o Kohana Pāma, Maipi Rewati, me te nuinga o ngā wahine Māori i te ao kamupene, ka tono tono a Ngārita kia rātou, kia tātou katoa, ki te whai, ki te kimihia, he ara maha mō ngā oranga mō ngā niho. He mea rawe ki te whakarongo ki tērā. He mea anō kia hau ki te whakarongo ki ngā waiata o te waipounamu teina kore. Kei āia e tehi o ngā tohu, Tupu Oru Education and Development Limited, and ko te waipounamu teina kore, te toa o te rohe o Tainui. And he rawe tana kōrero e pāna tana tamariki, tana kōtiro, me ana wawata mō ngā wā ka heke mai nei. A muri i tana kōrero, i tai tana teina, and ka waiata rātou. Oh, he reka. He reka te waiata. I mōhi o koutou te whānau o Wāte i ngā rā i mua, kei roto i whakāta Māori rātou, kua rātou ingoa ko ngā tea sisters. And man, kei te tū tātou katoa, kei te tautoko ki te whakarongo, ki a rātou waiata tino reka, tino atāhua. He mea anō e kare. Well, te nuinga o ngā mea, engare, ko taku whakaro, i mōhio koutou, nō kōnei ahau, nō Wanganui, nō Taranaki whānui. And ko te wini katoa o ngā mea katoa o te pō ko Andrea Rongonui. And i tipu ake Andrea kei papa i oia, engare, nō rātana a rātou whānau, nō to taha o Taranaki hoki te wānau o Rohonui. And ko Andrea, wow, te noina o āna mai. I mōhi o koutou katoa mihi me ka haere ki te taone nui o Tamaki Rawa ko Poneke. I kite a koutou ngā mea Māori kei runga i ngā billboards a nunui. Ara ko Go Media tira, ko tēnā te kamupini o Andrea Rongonui me tana tāne, o tāne, ko wareware tana imoa. Engari, he tēnō haumāri e tēnā wāhine, kei te whawhai ia mō ngā me kamupini i timata rātou, kei mua i te haruru wana o ōtautahi, muri a tērā ka wehe atu rātou no ōtautahi ki tērā wāhi, ki tērā wāhi. Kei te haere tonu a Andrea me tana kamupini. And, oh, ka nui te kō kei roto i tōku ngākau ki te kitia tana wini mō ngā mea katoa. Nā te mea, you know, he whānau... te whānau a tāhua rātou, te whānau a Rōnui. Nō reira, he mea anoa, you know, te nuinga o a rātou wahine, te atāhua o ngā kākahu katoa, te atāhua o ngā kanikani, you know, ko tērā mea, hei whakanui, hei hāpai ngā wawata o te ao Māori. Nō reira, mihi atu, ki ngā
tō katoa. Whārau e te rai, mihi ana ki a koe whetu i ena kōrero whānui a au e ku tata pau ki a tāua te wā, no reira hei whakatepe ake. Ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o ngai wahine Māori mā i te ao pakihi, i te ao whakahaere mūpene whaipūtea anō hoki.
Oh, kia ora, kia ora. Pai tēnā wakaro, i ngā wā, mō ngā wā ka heke mai nei, ko te whakaro o te pō, ahako e waka nuia, he mahi anō mō ngā wahine katoa, nā te me, ko wale wale au, te tehi rangatahi Māori, wow, ko tana kamupini, ko te ingo ko awa i mōhi o koutou katoa. Koina ngā mea mō ngā wahine i te wā o koutou o mātou māramatanga, you know. And i kia te ia, Ka kamihia he te tihi puti anō kei te ao hurihuri. Nā te mea, kei te haere tana mahi awā ki Amerika katoa, ara kei korā 52 ngā wāhanga, ngā states nērā, and ka haere oki ia ki te ao hurihuri ki 52 ngā countries anō. Nā te mea, i kia tu ia, kaua ko te nuinga o ngā mea kamupene, hei whai moni, ki te ao hurihuri. Kaua e tū kei roto i te Aotearoa Noiho. Nā te mea, mehe mea, kei te tautoko koe, kei te mahi koe, kei waho, tētahi puti anō mō tō wawata, mō tō moemoeā. Wow, i
Ana
tino
we.
mīharo ki te pakarongo ki tērā. And
Wow.
i nāianei, i kī atu ia, i ngā wāi mua, ko wariwari tana ingoa, engari, i kī atu ia, ko tēnei tana ingoa, ko Michelle Wilson, i kī atu ia, i te tīmatatanga o tana mahi, i kī ngā kamupene i ko nei, kaua e mahi e pāna te ao Māori, nā te mea kāore he moni, he pūtea mō tō kōrero. Nā te mea i tīmata ia mō ngā mea awā, arā ko tēnei ngā mātauranga wahine Māori mō ēnei mahi awā, and e kī atu ngā kamupene, ngā pūtea hoki, kaua e kōrero i roto i te ao Māori, kaua e kōrero te tihi ingoa Māori. Engari, i nāianei, kei te haere ia ki te ao katoa, he mīharo, he mīharo.
Ana we
So
hoki
i kia
tēnā.
tui ia, kaua e wakarongo ki ngā mehemea kei te kahore rātou, whai te tihi ara anō.
Ah, mahi tika ana. Ai, mihi ana ki a koe whae, kua pau ki a tāua te wāhono. Mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero ki a mātou. I tēnei rangi mō te whakanuitanga o te rāngai wahine pakihi Māori. Me ma poari i te poari o whakaata Māori. Whetu whala, tēnā koe.
Kia ora rā.